boni end. Wewe ni wangu na ni wako mpenzi, basi na kuomba futa machozi.
I know you need love, but you don't need lies. I know you need love, but you don't need cash, baby.
Na kukubwa yote mapenzi ya kwezi, na wote waminifu niamini. Na kuomba mpenzi niweke mwenyoni, aki walai sito kusaliti.
I know what you need, I know what you need.
Acha nikae karibu yako, nikupe sifa zote ulionazo. Nataka nikimbie kusifie hadi mwishowe ujisikie. Nataka nikimbie kusifie hadi mwishowe ujisikie.
I know what you need, I know what you need.
Nataka tupendane kilo safi kama diamond na wasafi. Wewe ni wangu na mimi wako, wala hakuna zaidi yako. Nipe nikupe real love, hata wakibana achana nao.
I know what you need, I know what you need.
Right, right, right.